inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira naya mahoro nyakuri kandi yiteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu riheruka twumvise uko Yesu Mesiya yamennye amaraso ye ku musaraba yabambweho kugira ngo yishyure igihano cy'ibyaha by'abari mu isi, ndetse afungure abanyabyaha irembo ry'amahoro y'iteka ryose. Ibintu byose byabayeho nk'uko abahanuzi b'Imana bari barabivuze kera. Mesiya arashinyaguriwe, arakubitwa kandi abambwa ku musaraba. Nk'uko umwana w'intama utagira inenge yapfuye mu cyimbo cy'umuhungu wa Aburahamu, niko na Yesu umucunguzi utaracumuye yapfuye mu cyimbo cyacu. Mbere yo gupfa Yesu yaratatse ngo birarangiye. Imana ishimwe ku mwami Yesu yasohoje umugambi w'Imana w'agakiza. Urupfu rwa Mesiya ku musaraba ni inkuru y'ingenzi cyane mu byanditswe byera byose, kuko urwo rupfu nirwo rutuma Imana itubabarira ibyaha byacu mu buryo buhura no gukiranuka kwayo. Nubwo urupfu rwa Mesiya ari inkuru y'ingenzi cyane, ibyo tugiye kwiga bitubwira iyindi nkuru ihebuje, kuko itubwira uko Imana yazuye Yesu mu bapfuye. Haleluya! Nk'uko twamaze kubisoma, Yesu amaze gupfa ku musaraba, umusirikare yafashe icumu arikubita mu rubavu rwa Yesu, havamo amaraso n'amazi, byahamije ko Yesu yari yamaze gupfa. Twabonye kandi ko umugabo w'umukire yafashe umurambo wa Yesu awushyira mu mva nshya yubatse mu rutare. Ku muryango w'iyo mva habirindurirwa ibuye rinini. Ibintu byose bibaho nk'uko abahanuzi b'Imana bari barabivuze kuva kera. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 27 umurongo wa 32 haravuga ngo, nuko bukeye bwabo ariwo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi itatu nishira azazuka, nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu warazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukarutu kwa mbere. Pilato arababwira ati, ngaba barinzi, nimugende mukirindisha uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, baho mu bushishi kugitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Muri Matayo 28 ku murongo wa mbere aravuga ngo, nuko umunsi w'isaba tushize ku wa mbere w'iminsi irindwi, umuseke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Nuko abagore bageze ku gituro babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bari, bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso. Nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushaka umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Bibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Maria Magdalena na Yohana na Maria nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo, babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibayemera kuko bari bataramenye ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Muri Yohana 20:29 haravuga ngo, maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka sitadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti. wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera iby'abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose byanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe, ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya abigishwa barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo cumi n'umwe bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko amanyaguye umutsima. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati, kibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzima atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko ibinezaneza bikibabujije kubyemera bagitangara, arabaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje arakira, akirira imbere yabo. Maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura urwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Muri Yohani ibice 20:24 aravuga ngo, ariko Toma, umwe muri abo cumi na babiri, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati, tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati, ninabona inkovu z'imbereri mu biganza bye ngo nzishyire mu rutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Yesu yongera kwiyereka abigishwa be Toma hari. Nuko iminsi 8 ishize abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere, na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzugi zari zigikinze, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo we uwizeye. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yesu aramubwira ati, wijejwe n'uko mbonye, hahirwa abizeye batambonye. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muhabwe ubugingo mu izina rye. Mbega inkuru ishimishije! Yesu yazutse mu bapfuye, yanesheje umwe mu banzi w'umuntu bakomeye ari we rupfu. Imva ntiyashoboye kumugumana. Haleluya! Ku munsi wa gatatu Yesu yavuye mu mva yambaye undi mubiri ameze nk'ikinyugunyugu kivuye mu gishishwa cyacyo. Imyenda yahambanywe yasigaye mu mva ahari umurambo wa Yesu. Umwami Yesu Kristo yazukanye umubiri w'ubwiza umeze nk'uw'abamwizeye bazambara umunsi umwe. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo, ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 15 uhereye ku murongo wa 20 ukagera ku wa 22. Kuzuka kwa Yesu guhamya uwo yavugaga ko ari we. Uribuka ko Yesu yavuze ngo, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 25. Yesu yasezeranyije ubugingo buhoraho ku bamwizera bose, ariko iyo atanesha urupfu ni gute yari gukiza abandi urwo rupfu ibyaha na kuzimu? uru rugero rushobora kudufasha. Umwana yagiye gukinira ku nkombe y'inyanja, umuraba wa mwinshi amazi aramujyana. Agerageza koga ngo agaruke ku nkombe, ntiyabishobora ahubwo araruhama. Amaherezo yenda gupfa kuko yabuze umuntu wo kumutabara. Hashize akanya umuntu abona wa mwana atabaza, aramubwira ati witinya ndagukiza. Uwo muntu yoga agana uwo mwana ari, nyamara umuraba ukomeza kuba mwinshi, we n'umwana bararuhama. Urabona ko uwo muntu yifuza gukiza umwana, ariko akabura imbaraga zituma bigeraho, kuko inyanja yamurushije imbaraga. Ni kimwe nuko twumva abantu bita bakiza babwira abantu ngo nkurikira, nyizera uzajya muri paradizo. Abatanga bene aya masezerano bashobora kuba bafite intego nziza, ariko ntibashobora gusohoza ibyo basezeranyije. Ntibashobora kwikiza kuko batabasha kunesha imbaraga z'icyaha n'iz'urupfu. Imbaraga z'icyaha zirakomeye kurusha imbaraga zabo, kandi iyo bamaze gupfa barabahamba, imibiri yabo ikaborera mu mva, ubugingo bwabo bugategereza umunsi w'urubanza. Nyamara ku mwami Yesu suko bimeze. Haleluya. Nuwavuga ko ari we, ibintu byose byabayeho nk'uko yabivuze. Yesu yapfuye nk'igitambo gikuraho ibyaha, arahambwa, maze ku munsi wa gatatu ava mu mva. Nta n'umwe mu bahanuzi wapfuye agahambwa akazuka ngo ntiyongere gupfa. Nyamara ibyo Yesu Mesiya yarabikoze. Yanesheje urupfu kandi ava mu mva. Yanesheje icyaha, Satani, urupfu na kuzimu. Kandi ikiruta byose muri ibi nuko uwizera wese inkuru nziza y'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo azasangira na Yesu ikuzo rye ry'iteka ryose. Ibyo ni byo umwami Yesu yavuze amaze kuzuka mu bapfuye. Yaravuze ngo witinya, nduwa mbere kandi nduwa imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore horaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Aya magambo yanditse mu byahishuye igice cya mbere umurongo wa 17 n'uwa 18. Imana yazuye Yesu kugira ngo umenye udashidikanya ko Yesu ari umukiza n'umucamanza w'isi washyizweho n'Imana. Uko niko ibyanditswe bivuga, aho bigira biti, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Kuko Imana yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Izarucisha umuntu yatoranyije, kandi ibyo abihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Aya magambo dusomye yanditse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12:12 no mu gice cya 17:31 no mu Baroma ibice 10:9-13. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka, mu kiganiro cy'ubutaha tuzakomeza kwiga ubutumwa bwiza, aho tuzabona uko umwami Yesu yazamutse mu ijuru amaze kubonekera abigishwa we mu gihe cy'iminsi 40, ndetse abereka ibihamya byinshi ko ari muzima. Imana iguhishurire byinshi ku byo wumvise uyu munsi, kandi wite cyane kuri uyu murongo wo mu ijambo ryayo ryera uvuga ngo Imana yatanze Yesu watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 4:25. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.